that shit.
Tuchape kazi tusonge mbele. Kazi iendele. Tuchape kazi tusonge mbele. Kazi iendele. Tuchape kazi tusonge mbele. Kazi iendele. Tuchape kazi tusonge mbele. Maendeleo tukiyahitaji we. Yahitaji. Kuchapa kazi ndo iwe mtaji we. Iwe mta. Mama Samia ndo msimamiaji we. Msimamiaji. Mama tubebe kwa mbeleko wa Tanzania wote. Baada ya uzuni faraja na vicheko. Nema tuziokote. Majumba, jumba. Ya wafanya kazi majumba. Dumba, ndumba. Mafisa desi kutishe na ndumba. Wata yumba, yumba. Kuku sisi tunasakata rumba. Twaze, kazi yendele. Tuchape kazi tusonge mbele. 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 Maendeleo tukiyahitaji we. Yahitaji. Kuchapa kazi ndo iwe mtaji we. Iwe mta. Mama Samia ndo msimamiaji we. Msimamiaji.
Stop. Shika break. Shika break. Mafisadi wote shika break. Wala rushwa wote shika break. Mama Samia anaweza we. Anaweza we.
Mama Samia Suluhu, oh, 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 tunakupenda si vijana.